Sula mar 52. Yesu pidho ji mathoth gi makati 5 kod rech 2. Mathayo sula mar 14, matindo 13 nyaka 21. Mariko sula mar 6, matindo 30 nyaka 44. Luka sula mar 9, matindo 10 nyaka 17. Johana sula mar 6, matindo 1 nyaka 13. Wach maduong' ma iwuoye sulani. Yesu miyo chuo 5,000 chiemo. Joote 12 osebedo kayalo maber e Galili duto, kendo giwacho ni Yesu gik moko duto mane gisetimo, kendo puonjo. Onge kiawa ni koro giol. Kata kamano, nikech ji ng'eny ahinya, gionge kata mana thuolo mar chiemo. Omiyo Yesu wacho negi niya, "Biuru kar kendu, kama onge ji, mondo uywe matin." Mariko sula mar 6, matindo 30 kod 31. Nenore ni giidho yie machiegni gi Kapernaum, kaeto ging'ado aora Jordan, kendo gidhi mi gikal Bethsaida. Kata kamano, nikech ji mang'eny oneno ka giwuok, gimiyo jomamoko bende ng'eyo wachno. Jogo ringo kanyachiel, kendo gichopo kuro kapok yie ogowo. Ka Yesu wuok e yie, oneno ganda mang'ongo, kendo okechogi nimar gichalo kaka rombe maonge jakwath. Omiyo, ochako puonjogi gik mang'eny ewi wach pinyruoth. Mariko sula mar 6, matindo 34. Bende, ochango joma dwarore ni ochang. Luka sula mar 9, matindo 11. Nikech seche oniang' ahinya, jopuonjre ne wacho ne kama, "Kae, wan mabor gi kama ji odakie, kendo sa koro lewo. Nyis ogandawa mondo gidhi e mier kendo ging'iew chiemo ma digicham." Mathayo sula mar 14, matindo 15. Yesu dwokogi niya, "Ok ochuno ni gia. Un migiuru gima ginyalo chamo." Mathayo sula mar 14, matindo 16. Kata obedo ni Yesu ong'eyo gima odwa timo, otemo yie mar Filipo kuom penje kama, "Ere kama wabiro ng'iewe makate ne jogi mondo gicham?" Nenore ni openjo Filipo nikech Filipo wuok Bethsaida, taon man machiegni. Kata kamano, ng'iewo makate pod ok nyal konyo ahinya. Kanyo nitiere chuo 5,000 kama. To ka okwan mon gi nyithindo, to ji duto nyalo romo 10,000 kama. Filipo dwoko Yesu niya, "Makate mag dinari 200 ok nyal romo gi ng'ato ka ng'ato kata mana matin." Johana sula mar 6, matindo 5 nyaka 7. Nenore ni Andrea dwaro temo nyiso Yesu kaka pidho jogo en gima ok nyalre chuth. Omiyo owacho ni Yesu kama, "Eri nitie wuoyi moro matin kae manigi makati 5 mag shairi kod rech 2 matindo. Kata kamano, be magi dirom ji mang'eny kama?" Johana sula mar 6, matindo 9. Koro en dwe mar March kata April kama, ka Pasaka mar higa mar 32 pok ochopo, kendo lum oloth e bath got kanyo. Yesu wacho ne jopuonjre ne mondo ginyis ji obed piny e kidienje mag ji 50 kod mag ji 100. Yesu kao makati 5 kod rech 2 go, kendo ogoyo erokamano ne Nyasaye. Kaeto ong'injo makate go, kendo opogo rech 2 go matindo tindo. Yesu miyo jopuonjre ne chiemo go mondo gipog ne oganda. En gimiwuoro ni ji duto ochiemo moyieng'. Bang'e Yesu wacho ne jopuonjre ne niya, "Chokuru ng'injo modong' kanyachiel, mondo kik gimoro amora kethre." Johana sula mar 6, matindo 12. Ng'injo magichokogo, pong' okepni 12. Penjo mag nuoyo puonj. Ang'o momiyo Yesu dwaro ni joote ne oyudie thuolo mar bedo kar kendgi? Yesu kod jopuonjre ne dhi kanye, to ang'o matimore kuno? Jopuonjre Yesu jiwe ni mondo tim ang'o, to ere kaka Yesu timo ne oganda?